Uganda iteka teko kwegatta ku mawanga amalala mu nsi yonna inakuza omwezi mu Desemba w'omwaka guno okufumitiriza ekirwadde kya Mukenenya kikoze omwana w'omuntu. Mbaka wa government mu district ye Mukono Hajjat Fatuma na Ndisa Bannabitaka kwe kusime byensusso byagambye nti government yesoddeyo nnyo ku nsonga y'abannayuganda okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Ndisaba abadde mu ofeesi ye n'anyumya muno omusasi waffe.
Labayo tugenda ku celebrating a World AIDS Day ngalumu December. Kati ku World AIDS Day buli famire mu Uganda at least ebadde kono omuntu alwadde kakauka kaleta Mukenenya. Obanga obadde kono omuntu alwadde kakauka kaleta Mukenenya, obanga olina omuntu akalina, government ya Uganda egabye eddagala egabye ly'omusujja, egabye ly'ekiryonna, naye ery'obulwadde obwa Mukenenya erigaba. Era abantu baffe abo tuba registering ku byalo ba VHCs babanoonya. Tulina ba FLU abatambula ne babatwalira eddagala eryo ne babatasobodde kulikima mu malwaliro. Kale tusiimeko okugabira abalwadde b'akawuka akaleeta Mukenenya eddagala. On average w'onoobala buli mulwadde alina akawuka ka Mukenenya tumuspendingako miliyoni emu n'emitwalo abiri on average aya.
Ssentebe w'ekizinga Kimmi ekiri mu bizinga ebyekkoome mu disitulikiti y'e Mukono, Kiguwa Abdul Karim, nga kyekimu ku bifo ebisinze okutawanyizibwa ekirwadde ekya Mukenenya, agamba nti ateeteekateeka ekyali empya eyokukozesa empiso emirundi ebiri omwaka bweneebanga emaze okutuula obulungi mu Uganda kijja kuyamba nnyo abalwadde.
Tusaba empiso eyo gavumenti eyongeremu amaanyi okuteekamu ssente empiso eyo ekire eddala wansi ereme kukoma mu bagagga kuba obulwadde eno bwegirisa nnyo wansi. Yeri abana afa balimbibwa, yeri abavuka abata balimbibwa, abakazi abakadde abaina ku nsimbi, yeri abawala abata balimbibwa, olw'abasajja abamu abaine ku nsimbi, naddala mu bizinga ng'eno gye tuwangaale. So tulowooza nti empisa eyo bw'ejja ejja kuyambako abantu kulabika nti akuba empisa emu mu myezi esatu oba myezi mukaaga, kubanga abamu manyina okuba nga tebamira eddagala ng'eddagala bawala banga libatama.